Unomutoguluma Ntandise kulanda Ngarumbu kukusimba Kubye pulani na ete ziwera Gomu tutuguliwa umkwanu labu ya dawa Ibuna ira nonyesa Nenkewera Nensenge janao Subiranga ningirira Negendereza Netegereza nao Guliwa Guliwa umkwanu guliwa nao Ngwe bugamba Nzinga ninda ninda kumumbe janao Guliwa Guliwa umkwanu guliwa nao Ngwe bugamba Nzinga ninda ninda kumumbe janao TikTok lover Facebook lover I wanna lean upon your shoulders Meeting best friend who girl TikTok lover Facebook lover I wanna lean upon your shoulder Mbere best friend wo sangali ambogo Urujingo wa itaoli kila sifotens Bakutunuli rantoko Wabadugavu na weru na walimu process Sangali ambogo Urujingo wa itaoli kila sifotens Bakutunuli rantoko Wabadugavu na weru na walimu process Hey, guliwa, oh guliwa, oh mukwano guliwa nao Gwe bugamba, nzenga ninda, ninda kumumbe jana